Sarusi kawjido filla denal hakke sukaabe yaado e minister kawjido yaadu yeso rewbe e denal hakke sukaabe Sarusi o wala region Niger mo dermo o tawataake suka debbo fu moode duubi sappo e jeetati fotay dewlini tilsina debbo dewlina dum kanduno adudo hakke makko denne sukaabe rewbe tilsinaabe dewlina na dewlinaabe illa be gade duubi sappo e jeetati fu no baawi jaari bujji mu en to Sarusi o Usman Amadou mawdo Sarusi o
ene jeune fille chokale del kulki nangel gan dewgal fu alana Sarusi suuji kite dum kan hakkilto e haala kam gamingoli ta e laabi kiite amma biɗen gollido e juuji carɗo noon sukaaɓe fotorɓe wakkati fuu naaɓe kalduɓe pamra nani iri majjum heɓaama ɓe noddodiraaɓe moƴƴina ɗum ɓe kolla juuji carɗo noon sukaaɓe fotorɓe on min gaɗa wiɗagol amin min nilda ɗum
région maraɗi zender e tawa hanono Usman Amadou haaliri ɗum nder mu'en sukaaɓe rewɓe ɓura dewlinede illa ɓe gaɗa duuɓi sappo e jeetati ñemay mbani kono tiiɗi ɗum waɗa wakkati warde wakkati iri majjum no heɓu madame Aminatu Ari gollowo Sarusi kawjiiɗo denal hakke sukaaɓe ɗo komin ñaame kat
miɗen gaɗa tindinoje amen yaade nder bangeje rewɓe e mawɓe bangeje ɗen nde ni ɓe giyi iri majjum ɓe gara ɓe giyami waɗi sukaaɓe rewɓe ɓe saaroɓe maɓɓe piyiɗum gam calike dewgal gal dewɗiɗo e dilli gam majjum no wodi saaroɓe howiraɓe no wodi sattuɓe degoji gon jamiroji amin hantata ɗum
nde hakke sukaaɓe rewɓe jaaɓama to Sarusi o tefatana heɓude mosala majjum nder narral sanide saaroɓe ɓen calake nden ko ɓe jaare susuudu kiite nde suka debbo doggi dilli wuro saaroɓe mum gam hiɗa dewlinol gol Sarusi o no waddanamo ballaji misali har fukkinde hakkillo makko madame Ousmane Maimouna ardiɗo Sarusi pindinol yaadu yeeso rewɓe e denal hakke sukaaɓe ɗo komin ñaami en
la plus psychosocial que
pukkino hakkilloji gon min gata woni yiidugol iccokolel dewe dewnilako illa yonay ko cali dewgal gal e wattugoɓe e kiltunol gollal juuɗe ɓe keɓa no ɓe gaɗiri gurnal maɓɓe e filanade saɗorna maɓɓe mosola ɗum tawa kenana e fonnude saaroɓe ɓe
de concilier cette famille là
yewtere pindinol gol waɗama nder balla UNICEF.